zamstreammusic.org.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Nico B. Ready.
Rinse. Do a fool.
Push on record but action. Okay.
Fue Fimbosa.
Kashi and you chengele na bame bambi Maka kona wira fieshi na bono kuya Maka kona wira fieshi na bono kuya Kashi and you chengele na baumyama Kashi and you chengele na bame bambi Maka kona wira fieshi na bono kuya Maka kona wira fieshi na bono kuya
Atiga nana kimchenje Wosakala ukona
Tuloyai
Ngati wapeza wachikondi Choyamba umusiretu Iye nkaone kokwana Nikufuna kuti mpiteko Nikaone pameno kuchoka Kuchitira samawa Ndava mkangwati mamuna mamula vita Simbe na kufuna Ukuwono ngambiri yako Azangoti wala wani kutawa
Mkashi anju chengele Nava unyama Mkashi anju chengele Nava umevambi Makakona wira fieshi na vono kuya Makakona wira fieshi na vono kuya Mkashi anju chengele Nava unyama Mkashi anju chengele Nava umevambi Makakona wira fieshi na vono kuya Makakona wira fieshi na vono kuya
Mbapwa inene vedi Inene vedi Uzana tuchengeri Tuchengeri Amuna wawa manjeva mafuna chape Sugar Wakatia iwe sugar nishi kwa sila Nisha kutai Amuna wawa manjeva mafuna chape Sugar Wakatia iwe sugar nishi kwa sila Nisha kutai Na tuchengeri Kashiani uchengeri Amuna wa manji Palipe chigoni Muna wa mange wa mafuna kebabu hule Uteganye Osa konge wa sister
Kashi anju chengele na wa umyama Kashi anju chengele na wa umebambi
Makakona wira fieshi na vono kuya Makakona wira fieshi na vono kuya
Kashi anju chengele na wa
umyama
Kashi anju chengele
Nava umebambi Makakona wira fieshi na vono kuya Makakona wira fieshi na vono kuya
Umfakune Umfikise iwe Mona Ava umeule mona Vari shupa Makakona wira fieshi na No kuya Makakufela pefumo Loku kusula, nisi walu kesaka Bakusula, domu waume wale tetekela Akusula, mukushikonka mafundene file randa wa fiasi Jumeo vyale kukaripira, ule mwana kwa tibu kwa yule
Mkashi anju chengele, naba umyama Mkashi anju chengele, naba umevambi
Makakona wira fieshi na vono kuya Makakona wira fieshi na vono kuya
Kashi anju chengele
na wa umyama
Kashi anju chengele
na wa umebambi Makakona wira fieshi na vono kuya Makakona wira fieshi na vono kuya
Yeah, yeah. Niko B.
Alana to learn the Califio.
Thanks
to music.